andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala gi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko, e sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahmane Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawa ɗon leyɗe aduna oɗon kettindi oɗo programme fuu. Ñaagunde am woni yo lamɗo joomiraɗo hokku en faamude muyɗe muɗum wakkati fuu. Yalla eɗen keɓa heɓude sago makko laato e gurnam meɗen. Sakiraaɓe am worɓe e rewɓe, oɗon ngoodi heɗaade programme andiraɗo jande dewtere seniinde, iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteɗo J Vernon Maggi. Yottinowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio konngol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to, faa walla on heɓude nande konngol am o, ana anditire Fidel Atsey, kanko du omo jowta on faa sanne. Muyɗe ndeɗo jande woni yottinde on haalaaji lamɗo ɗi. Ka andon jandeeji amen ɗi ana woodi kasettiiji, so ni tawi oɗon kasindini hen, oɗon mbaawi e ley majjum neldude min ɓataakiiji moɗon faa keɓen andondiren. Ndenno en njahan yeeso faa hande e ley jande meɗen dewtere lewinkooɓe nde. E ley majjum mi tawanooma miɗa hollita on jande meɗen ƴaɓɓiinde nde, Almasihu e ley gonɗinal meɗen e muɗum waɗi en dental yottinoɓe sadaka yeeso aduna. Ɗum woni mo halfini en yaade ɗo yimɓe aduna, pamminen ɗum kabaru linjiila, pamminen ɗum en kanko woni kisinowo, kanko woni hokkowo gurdam keddotoɗam, kanko woni laawol, kanko woni goonga. Ndennon eɗen kaani andude kanko du woni ko suɓa faa laato hooreejo yottinoɓe sadaka. Ɗum woni hooreejo dental gonɗiniɓe ngal. Fadde meɗen yaade yeeso, miɗa yiɗi janginde en mbiiɗe dewtere cagite andiraaɗo holleede yaaya suura joyi aaya sappo. E ley o nokku anni ko windaa ɗon, a waɗi ɓe jeyaaɓe e laamu ɓe laato almaami en faa ɓe gollana lamɗo mo jokkuɗen ɓe laamoto adunaaru. Ndenno anni ko Almasihu Iisa holliti Yuhanna e ley dewtere wiyeteende holleede yaayaande. Mo tawaama omo hollita enen gonɗinɓe e makko ɓe en yottinooɓe sadaka. Ɗum woni eɗen kaani humanaade famminde yimɓe maanda ko Almasihu Iisa rufiri ƴiiƴam muɗum. Ndenno miɗa yiɗi ɓeyden hen janngen kasen ɓataaki faade e Ibraninkooɓe suura sappo e tati aaya sappo o du. Anni ko winda e ley o aaya, eɗen ngoodi hirsirde tedinirteende lamɗo, almami en golloɓe ley suudu alhudiya en senindu mbawa nyamude ko woni dow mayre. Almami alhudiya en mawdo ina nanna iƴam kirsamaaji ley nokkure urnde fuu senade faa hokkira ɗam ittude hakkeji amma terɗe kulle kirsaɗe ɗen mbuloyte sella wuro. Ɗum waɗi de Isa torrowa sella huɓere faa maayi faa senira yimɓe e iƴam muɗum. Ndenno nanden hono eɗen njaha sella wuro to makko faa kawten e makko ko o semtina ɗum. Sabu en ngala huɓere heddotonde ɗo amma eɗen ndara huɓere warore nde. Nden o nokku ko yiɗi hollitinde en woni so ni dental gonɗinɓe ngal almasihu wari ɓamti ɗum. Ndenno leydi israilankoɓe naa du ɓiɓɓe israila taweteɓe ɗon e on jamanu naa du e jamanuji ngaroji ɗi kañum en lomtoto dental gonɗinɓe ngal de laato hono yottinoɓe sadaka heedande e aduna o. Nden no fadde meɗen yaade yeeso mi dardan hettuɗo masiŋaji to o walla on heɓude faamu e anditore amen naa du e adresi amen.
So oɗon jiɗi famde nde ɗo dewtere binde e amen atakiji neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéro ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dañ tiyaabo faa sanne. Ndenno miɗa yiɗi andon maanda ko yottinowo sadaka woodi. Yottinowo sadaka ana wayi hono kañum woni neɗɗanke wooduɗo yeeso joomiraaɗo. Ndenno omo woodi warde yeeso joomiraaɗo faa mo waɗa kawral hakkunde neɗɗanke e lamɗo. Andon yottinowo sadaka ana serti e annabaajo sabi annabaajo kañum ana woodi yottinde haala lamɗo e yimɓe so tawi lamɗo neli ɗum. Nden no maanda majjum woni annabaajo gollal mum yo faaminde yimɓe naa du ɓiye aadamanke homo lamɗo woodi. Nden no almasihu Iisa kañum warino aduna holliti homo lamɗo woni kaa mo haaɗay ɗon sabi mo wilfike to lamɗo joomiraaɗo mo jooɗoy bange muɗum. Non du dewtere ana hollita omo wayi hono hoorejo yottinoɓe sadaka. Ndenno omo woni yeeso joomiraaɗo saabe meɗen ɗum saabi gonɗinɗo e makko fuu ana tawe dow kammuto. Ka anda giɗo so ni a tawataake dow kammuto anda sikke wala a gonɗinali e almasihu Iisa. Ndenno e almasihu Iisa tan laawol yaade dow kammu naa du naatoyde arjanna waawi heɓireede. Wana e golle ma, wana e hakkilantaako ma, wana e ŋari ma, hey fay huunde waawa hokkude ma arjanna so a gonɗinali e almasihu Iisa. Eɗen kaani faamude ɗiɗo goongaaji so wana non en kiilan kohe meɗen njehen yeeso faa jooni. Ndenno e ley majjum miɗa yiɗi ngaren jangen mbiɗe ɓataaki faade e ibraninkooɓe suura nayi aaya sappo e nayi o sabi e ley o nokku en keɓan faamu kabaaru no dewtere woodi hollitinde en almasihu isa woni horejo yottinobe sadaka nenno anni ko wiya e ley o aya nenno sabe eden godi mawdo almami en jaado dow kammuli on woni isa bi lamdo fu tigoden hala gondinal meden fa woda nenno anni ko dewtere wodi hollitinde eden kani tugade e isa almasihu sabi kanko woni horejo yottinobe sadaka hokkudo iyam mudum fa heba labbina bi adamanke fu soni mo jabi gondinde e makko dum woni ko lamdo neltirimo aduna wana goddum fu almasihu wari hokki hore mun hono sadaka kirsamari fa labbina bi adamanke nenno enen bibbe adama je faamude dido gongaaji de ngaden ko kan en wadude soni tawi jango laakar meden ana sabi en sakiraabe am worbe rewbe almasihu isa wari laati horejo yottinowo sadaka mawdo ina wadana en ko buri fu wode onati hukum burdo teddude e wode mo bibbe adama ngadali mo jeyaka e tagore de do aduna almasihu nati hukum on yotti fa nokkure burnde fu senade de wotere tan dum heji denno yona kasen ko ngaden kirsamaji dabaji sabu ijam almasihu isa dan ina ngodi bawde labbinde en e hakkeji meden de wotere sakiraabe worbe e rewbe fadde meden yaade yeso denno mi dardan hettudo masingaji to o walla en kasen fa nanen jimi iwde e nowrawgo jallo i jimi ana nodda en umoden daroden gondinen e isa almasihu sabi omo wara
sudu baba umendale sudu baba umendale ke isa pado ken warugon umenale ke bi alla pado ken warugon umenale ke almasihu pado ken warugon umenale umenale sudu baba umenale sudu baba umenale Tabe ya fa ade kwe mon kokon isa Ke isa tanun wala sabere Ke isa tanun nilado Allah umenale Sudu baba umenale Sudu baba umenale Ke isa walan gosa anunaru Ke isa walan senda gome beule Ke isa walan lamo anunaru umendale Sudu baba umendale Sudu baba umendale Ke isa badu ken warugon umenale Ke bi alla badu ken warugon umenale Ke almasihu badu ken warugon umenale umenale Sudu baba umenale Sudu baba umenale Ke isa badu ken warugon umenale kebi alla badu ken warugon umenae ke almasi badu ken warugon umenae umenae sudu baba umenae sudu baba umenae Tabe ya fa ade kwe mon kokon isa Ke isa tan mon wala sabere Ke isa tan mon dilato ala umenare Sudu baba umenare Sudu baba umenare Ke isa walan kosa anaru Ke isa walan senda gong ebeule Ke isa walan lamo adunaru umenare Sudu baba umenare Sudu baba umenare Sudu baba umendale Sudu baba umendale
Taintiabo fa sanne no rogo jallo denno mod en darode sabi almasiu isa Batteken warude. Nondu somo wari. Saragol aduna woni ko waddatamo. Ndenno, joni woni wakati gontinal meden e Isa Almasiu. Soni eden gidi datude torra sarede jango. Enjahan yeso fa joni ele mbide deutere medende. Ndenno mita yidi faminde on. No Isa Almasiu latori horejo yottinowo sadaka elei majjum mi janginan en lei bataki faade e ibranin kobe sura jetti aya arano e aya didi elei halaji imin kalata din inan ko burni yidde wiide en kebi almami mawdo on woni jodido gere nyamo jodorgal lamu lamdo mawdo gondo dow kam imo almo le nokkure burnde fu senade nden woni hukumu gongalajo mo jomirado wadi wana mo neddo wadi nden no mida yidi kasen jangen ataki ibranin kobe fa joni sura jenay aya nogay e tati fa yottade aya nogay e nay fadde am faccintinde on ko nokko o yidi faminde ndenno anni ko nokko o yidi hollintinde no almasiu isa latori kirsamari ittori hakkeji aya nogay e tati dum fu idum nandi ko woni do kam idum lamnire non ama wajibi ko woni do kamdum lamnire kirsamaji burdi fu wode sabu almasiu natay nokkure seninde de bibbe adama ngadi nandunde e nokkure seninde gongalare ama o yengi kam imo wondi e lamdo fa o walla en denno anni ko o nokku yidi faminde en no almasiu isa tavira ana lato kirsamari ittori hakkeji meden ko kan en famude woni almasiu isa hokki horemun iwi illa e leydi do fa natoy do kamutu nenno dun sabi e le gondinal meden eden kani wakati fu wattinde haqqille e ɗiɗo gongaji. Sabu so wana ɗum, gonɗinal meɗen ngal laatoto na du yahan e mere. Almasihu ana wodi dow kammuto handen. Ndenno e mayde makko e immital makko ngal mo uditi laawol kesol waawugol naɓude en to lamɗo joomiraaɗo. Ɗum woni ko saaboto en ɓattiraade lamɗo de kaalden e muɗum e ley duhaawuuji meɗen. E ley ndeɗo dewtere lewinkooɓe ana woodi holliteede ko warata e koyɗe sappo e ɗiɗi ɗo lamɗo tawa ana hollita naadu ana yamira Muusa waɗde ɗeɗo kulle. Ɗum woni Haaruna e ɓiɓɓe muɗum fuu tawaama ana golla no lamɗo yamiri Muusa waɗa non. Andon e ley ɗiɗo haalaaji won heewɓe wiyooɓe, ɗum woni e jom en annde ɓe hollitooɓe dewtere lewinkooɓe nde yottinooɓe sadaka ɓe e koye mum'en woni ko windii ɗum. Taweene so en ƴeewi e ko dewtere nde wihi ko, en faaman Muusa jaati woni ko tawa ana winda ɗum. Ndenno en ngaran njihen no dewtere nde foti feccireede kaa fadde ɗum laataade. Miɗa yiɗi hettuɗo masiŋaaji o walla en faa foftiren e nananɗe kereeɗi seeɗa. Tiyaabo faa sanne, ndenno mi holliti on fadde meɗen yaade yeeso e mbiiɗe o suura jetti. Miɗa yiɗi ndenno hollitinde on no suura jetti jeenayi e sappo o tawira ana feccori e ley fillaaji muɗum. Arande fuu suura jetti o ana woodi hollitinde en no yottinooɓe sadaka ɓe woodi suɓineede joomiraaɗo. Aaya arano faa yottaade aaya joyi ana fammina en bati mawɗo noddaama faa hawra e janjere maɓɓe nde. Aaya jeegom to cenan Haaruna e ɓiɓɓe muɗum ana woodi fillaneede en. Aaya jeɗɗi faa yottaade aaya jeenayi ana fillo no hooreejo yottinoowo sadaka o foti ɓornireede kadule muɗum. Aaya sappo faa yottaade aaya sappo e ɗiɗi ana fillo no hooreejo yottinoowo sadaka o foti waɗireede naa du yottinireede yeeso joomiraaɗo e gollal muɗum. Aaya sappo e tati to kañum ana fillo no yottinooɓe sadaka ɓe foti ɓornireede kadule mun'en. Aaya sappo e nayi fa yottade aya chapantati ana hollita labbinegol yottinobe sadaka kanyum e Haruna horejo yottinowo sadaka o e iyam aya chapantati e goho fa yottade aya chapantati e jeegom ana hollita tindinoje hokkama Haruna kanyum e bibbe mudum denno ni woni ko dewterende foti feccirede so lamdo holli en wakkatiji ngaroji en keban faamu e ko sura o yidi faminde en fa gasa ka sabe wakkati meden o reggoyke mida yidi darnude jandende e o nokku denno nyagunde am woni yo lamdo hokku en faam e ko almasiu isa wonani en sabi so en faamali e ko almasiu isa wonani en so gonga ana yurmini almasiu wari aduna fa mayana hakkeji bibbe adama dum dewtere wi nde yohanna yi almasiu isa ina warande mo sappi dum mo wi ka hala anni jawdiri lamdo ittandi hakke adunandi denno hono non mida halna on hala majjum fa hande almasiu isa wari aduna fa mayana hakkeji meden denno so eden jidi hebude yaafa muya e hakkeji meden kanyum e labbinede e hakkeji meden kanyum e ngurnam keddotodam so wana ngaren e makko ndarden mo yaafo en gondinen e makko jokken mo ngaden muyde makko den ngurnam keddotodam ana wodani en fa abada yo lamdo hokku en faamude dido gongaaji sabi so en hebi faamu e majjum ruuhu cenido waran nyiba e meden de jangina en nadu hokka en faam e ko almasiu isa wodani en e gonga sabi kanko ruuhu lamdo so mo wari e ley ngurnam meden mo famina en ko almasiu isa wodi e gonga fu beydi e majjum e de mbaawi jangude dewtere lamdo de dum woni dewtere alkawal kesal e de mbaawi fuddirde don denno yo lamdo hokku en wakkati goddo tawi e de ngodi jam e cellal e do alhorma isa almasiu amina
kettini do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transwar radio le lampo hollu en wakkati goddo no kasen tawe e enguri e en celli ce e ce e ce yi koy am